DJ Ben Views.
Saka Swaga. Ketoko Spell. Hey, open views.
Last time, Charlo.
Sanga Tililichi Saizura.
MK Music Promos.co.
Washa. In the Pew Pew. Nish Mama. Nishima music on TV don't play. Kuwatu tamishapo, sitinga ponte. Bamjaki pambambo to kupangile air play. Tuliwa movene seni tuipange fair play. Kumwela ila langa ama namba tula poka. Tetanyan tirile tukala sapo ika poka. Zimaya plan zonka, meditetiwe loka. Kufamushe kuripe wa magamba boy konka. Lekali mpele talanta ifo a real zone. Kuwombesha fena ine ikafika season. Wamati promisa party, not anti iso. Chilengo mutyo kufasa so, ni makani iso limpika. Wekele kumushindeka toru kasu. Wamfela nilira kuchipata tini wakwasu. Habana babo, eva lala basu. Mathe nabanshiwa pafi pufile basu. Matechi suma imachini njiwo na patwa no na pomu kini. Unga safari vyewezi ya tu na mukwini. Mwana wanshiwa ni humani pino so. Aiko kulawa you gonna rip what you sow. Yeah, we are one people. Pati full entikala. My G, did you know what I am a true karma? Nimbo sichu mpaka pili pafemu ya jama. Maletio na pati viva matikana. Zinala kwa shani. Tweveni, tweveni nga ufu naenda kunganga. Talenti tipokeni. Ninala kwa shani. Kutimu zinpenteza. Chikanga na wana muwape pesa. Vanala kwa shani. Iwe, havana vanshiwa. Kuti daily wakazisha puliwa. Vanala kwa shani. Waimu mabasunga, beta chemu ziwa pisha panyumba. Nishi wanala kwa chani. Dani ni chani, tulima zampiansi vonze palipe Japani. Zinala kwa chani. Kapena ni jealousy na envy. Jei malenga fizi chitika vevi. Manje uje. Kole faya patu shike, inekupona keti fizi itike. Buvi ni faya shipike, zifika patali pa shipite. Levo ni shkulu pupute, fly pateti mpupuke. Kumwela wala pupupe, kuposa bebe nolode. Jebe niko, mebindi mpofu, zinima ona. For me to deliver kutu music, zinima gona. Loni limu gona, help place imu koma. That's why mbonja memeika sin koma. Thinking at the beginning, kanshi ni the end. I'm a best friend, they forgot what I made. Ponze wa mona kwa mafau. Nanguni botu anzi, one bro struggling, making music anzi. Trying to survive with overcome, I can't stand. Abama street kids, boy, ever nanti. Nimbo baliza party, sinichi pizza brandi. Nanguinga ba party, mkamu pala dati. Lekandante, shifume kumukoshi. Kashile foya boy, shikatupa yendoshi. Ukapono ukaoshi, street kids pantoshi. Asumina pofe traki, zena shetoloshi. Vena wakatandisa, nikulari kira. Lafu ni lafu, street natiri pirira. Alamu zilo twa iko kulali. Lila habana nabo daily makoini walirira. Osa shimikanga mtu unamtandiza. Pamwina kangala fuila ziganiza. Heo puni opu shoni ziti patikiza. Tuchila mayava za tubali na mavisa. Kanindu wala visita. Takwaba. No mane ona batawa. Gava mboni he ochitawa. Nikiza boya paya kawa. Yeah, we are one people. Pati fule ntikala. My G, did you know what I am a true karma? Nimbo zichu mpaka pili pafemu ya jama. Maledio na pati viva matikana. Inala kwa chani. Inala kwa chani.
From mkmusicpromos.co.